And now it's all
what I know. Enganingwon Thembisa ukuthi ngeke ungishiye wethando wethando Enganingwon Thembisa ukuthi ngeke ungishiye wethando wethando Enganingwonthembisa ukuthi ngeke ungishiye wethando wethando amathembame amathembame ashabalele uba ngaphinde ngithanze omunye Ngiyasibuza yile ngenze ngathathu ngamfaka imate You are still my time Wothando
Wothando
Wothando Enganingwon Thembisa ukuthi ngeke ungishiye wethando wethando Enganingwon Thembisa ukuthi ngeke ungishiye wethando wethando Enganingwon Thembisa ukuthi ngeke ungishiye wethando wethando
Thando Thando kati uyinhlobonu kampela hayi cha ungazi kuyafana nongaboni nawe Thando isibhuphuka ubona ukubolela uthando lunamehlo ukuba liyabona ngabazange ngilingi ngisiphonse kuwo kodwa selidumela dlolo lashiya indlela lapho lidlule khona ngiyasibuza ngiyasiphendula ngiyobuya ngiguduze kumuphi inyathu ngikutapile Thando ngiyalila senalo Thando unzuzicela
Wethando Enganingwon Thembisa ukuthi ngeke ungishiye Wethando Wethando Enganingwon Thembisa ukuthi ngeke ungishiye Wethando Wethando Enganingwon Thembisa ukuthi ngeke ungishiye Wethando